Hopala Culture.
Johala. Bossi Bulongo. Jabalwele Pabalwele. John Makaveli.
Chik Tumpuriwa. Rasti.
Nakonje Sapala Zinamion.
Pabalwele Pafilimba. Batan Makavela. Life yamwa umemune kushipa. Fisangaba umemune kushipa. Nai kosa nai bipo file washpa. The expensive ube kumona washpa. Kala mwempona baka uele ufile waposa. Wata militali manita ufile watoja. Ukupone kogu nangani ufile wadeka. Wata kofa ugalangu etuwe kutola. Mafuche chivele shiva kembo wa mpola.
Liana wekwe choku after weke. Nangu ni gelo punch tote paba peke. Gapolo wa mseke jete bapo wiki.
Mgafia kosa na iwo kukosa. Teku angu kukupaka mufile watosa. Mome kukosa na ben kukosa.
Gori lezi tetu kwa takanya mpuku. Stalling atenda lama ukupike kapuku. Weka totu katobele kwa mutu. Wagai wembi babu kila muli lutuku. Tieni mkufuaya mule kana. Napakushi kwa tafile na tana. Nalipita mpu mwashti na tozi. Ulimwa umeo file wabazekwe. Mati upupadi abale ipongo na paria. Ulupia teti luse kulu konka. Sobu pole kale kamune ule igonga. Wali original number waluka na gonga. Ukonga nyopo wika luka saa sasa. Ngana pone na territory lishiva asanko. Life ni palobe yeah. Wemesha wike wikisha lobe. Life ya mwa umemune kushipa. Fisangaba umemune kushipa. Nai kosa nai bipo file washpa. The expensive ube kumona washpa. Kala mwempona baka uele ufile waposa. Wata militali manita ufile watoja. Ukupone kogu nangani ufile wadeka. Wata kofa ugalangu etuwe kutola. Mafuche chivele shiva kembo wa mpola.
Liana wekwe choku after weke. Nangu ni gelo punch tote paba peke. Kapolo wa mseke jete bapo wiki.
Mgafia kosa na iwo kukosa. Ya kwangu kukupaka mufile watosa. Mome kukosa na ben kukosa.
Ukole waka vipiti kenge sono sono. Mano karume pacharo mano. Sleeping on duty kulanga meno. Kukosha machini papi yanga benekano. Rodon Namiro, Namiro. Uyesha kudendwa vila SFP ya come on. Papo, bakalika dente pepe kafia ichili come on. Sustain, kufa fia na yonga pili paka mkofen. Ya man, kukwata thefi ya marasta. Brother man you are one. Never leave an enemy behind you. Nukubebe ya kubebe yu kula mbinti ndi. Musari ya kwisi kasa kuchiti ndi. Umosi mwene choka lori mpindi.
Life ya mwa umemune kushipa. Fisangaba umemune kushipa. Nai kosa nai bipo file washpa. The expensive ube kumona washpa. Kala mwempona baka uele ufile waposa. Wata militali manita ufile watoja. Ukupone kogu nangani ufile wadeka. Wata kofa ugalangu etuwe kutola. Mafuche chivele shiva kembo wa mpola.
Liana wekwe choku after weke. Nangu ni gelo punch tote paba peke. Kapolo wa mseke jete bapo wiki.
Mgafia kosa na iwo kukosa. Teku angu kukupaka mufile watosa. Mome kukosa na ben kukosa. Shabadi oli no mulo power fresh bombesha. Ubunanga nitabudisha kasuba. Ifo kapwira pa mutu wa kasuba. Kubane stula mone kano tupuba. Atibari sapura mone chiputula. But MES kule bombafia. Ifo tatuwa kanenu kia karumbafia. Impia tuishfuwa ya monse monse. Tuikata na ipote tuikate. Insala ila leta leta. Kupole kawa itabesha. Kurisha kwa kupanga future ya babeta. Ika balansa tuwa banalesa. Ha, no wonder. Sense danger. Friendship party number isa. Finger party ama start. Yanisha pona mukwana. So kwishi but defyo kapya. Naba nobe bonsi nishibaya.
Life ya mwa umemune kushipa. Fisangaba umemune kushipa. Nai kosa nai bipo file washpa. The expensive ube kumona washpa. Kala mwempona baka uele ufile waposa. Wata militali manita ufile watoja. Ukupone kogu nangani ufile wadeka. Wata kofa ugalangu etuwe kutola. Mafuche chivele shiva kembo wa mpola.
Liana wekwe choku after weke. Nangu ni gelo punch tote paba peke. Kapolo wa mseke jete bapo wiki.
Mgafia kosa na iwo kukosa. Teku angu kukupaka mufile watosa. Mome kukosa na ben kukosa. Shabadi oli no mulo power fresh bombesha.
The man a dollar deal mune A for a bar. Kill a gang in the building. You fi komanda Abu Dubanda. Cybega Tycooni TMT Elaba 90. Big man Selemani. The D7 K.
Cash bane parusaka.
We go 115.
Couch amasumo.
Eke de don.
Jack Dadio.
Peter Six Kuchalo.
Ela tala Joe, Biggie Money Washpo.
Get deep on my one.
That nigga Imani.
Babo Nation.
Fox Town.
JB Spot.
Na Gucci Yaka.
Step your dollar campan.
And Luli Tolo.
Gang Gang Ice Play Chess Bees.
Jelly Blossom.
PSK.
No lava kosakara basini calif.
Kwate kwempi at least.
Na T-Baggy Paisti.
General GCK.
Ayo Bin Bin.
Kalonji.
Lama Zat Kopala.
Ela Young Moody.
Yeah, 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 man, DJ Simbo running up on this one. Yeah, man.
Stay pure entertainment.
More music on CopalaCulture.com.